Hello, this is your pastor Tony Kapola, na nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Kwanza nianze kwa kusema Mungu hatumii saa. Mungu
hatumii saa.
Wala Mungu hatumii kalenda. That one is in the realm of men. Kalenda na saa is in the realm of men. Time is in the realm of men. But God uses his word.
Yes.
Biblia inasema Mungu huliangalia neno lake ili apate kulitimiza. Mungu haangalii muda. Mungu haangalii kwamba hii ni Desemba. Mungu haangalii kwamba siku zimesalia chache. Mungu analiangalia neno. Kama kuna kitu alikwambia from January mpaka sasa hivi hakijatimia.
Yes.
Listen to me, he is looking at that.
Amen.
Changamoto tunayokuwa nayo ni hii, wakati yeye anaangalia neno lake, wewe unaangalia saa. So mnapishana, ila wote wawili mkiangalia kimoja, kinatokea hicho hicho kaangalia.
Amen.
Kwa sababu aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo atakavyokuwa. As far as your eyes can see, I have given you.
Yes.
So jioni ya leo nataka uondoke na ufahamu huu. Mungu huliangalia neno lake. Haangalii saa. Haangalii muda. Ninataka kutengeneza a certain advantage rohoni ya dakika hizi za majeruhi tulizo nazo. Ya kwamba if your heart can believe.
Yes.
If your heart can believe. Yesu alimwambia Mariam, ukiamini utauona utukufu wa Mungu. If you can believe, even in the last minute, even in the last minute, if you can believe, you shall see the glory of God.
Yes.
Even in the last minute, Lazaro alikuwa ameshakufa, ameshazikwa na anaanza kunuka. Inawezekana kabisa wewe mwaka kwako ushaisha, mwaka ushazikwa, mwaka ushaanza kunuka. But Jesus can change that.
Amen.
Mwaka unaweza kama umeisha kwa wengine.
Yes.
Ila kwa sisi tulio na Yesu.
Yes.
Hajamaliza.
Amen.
Hajamaliza.
Amen.
Hajamaliza. Kuna mtu hapa ndani ya wiki hii hii.
Yes.
Ametafuta kazi mwaka mzima ndani ya wiki hii.
Yes.
Mungu anampa kazi kwa jina la Yesu.
Amen.
Kuna mtu hapa ndani ya wiki hii.
Yes.
Ya kumaliza mwisho wa mwaka ndio anakutana na tenda itakayo solve madeni yake yote ya mwaka mzima.
Amen.
I speak as a man of God in the name of Jesus.
Amen.
Nimesoma habari za Elisha na nikajifunza.
Yes.
Watumishi wa Mungu hatakiwi kuwaza sana. Watumishi wa Mungu wanatakiwa tuwe na imani ya kusema tunachopaswa kuwaambia watoto wa Mungu.
Yes.
Elisha kulikuwa kuna njaa kwenye mji wake.
Yes.
Elisha akasema kesho majira kama haya kibaba kimoja cha unga kitauzwa kwa shekeli. Aliposema hakujua unga utatoka wapi.
Yes.
Aliposema hakujua shekeli zitatoka wapi. Aliposema kulikuwa kuna ukame.
Yes.
Aliposema hata kama mvua ingenyesha. Akida wa mfalme akasema hata kama mvua ingenyesha bado tusingeweza kumaintain masaa 24 ya kupata unga. Hata kama tutalima na kupanda.
Yes.
Mungu atatujalia mvua. Tukilima na kupanda, majira yenyewe anasema lazima mahindi yakae chini siku kadhaa, miezi at least 3-4 ndo tuvune. Unga unaotoa wapi? Kumbuka akusema mahindi yatauzwa kwa robo shekeli, alisema unga, the final product.
Yes.
He never spoke about process.
Amen.
He spoke about the final product. I'm not talking to you kuhusu kazi uliyo apply au ambao hujaapply.
Yes.
I'm not talking to you kuhusu mambo ya ofisini kwako ninachojua. Wiki hii ya mwisho wa mwaka.
Yes.
God will close up the year for you.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Sema katika ulimwengu wa roho.
Katika ulimwengu wa roho.
Naiona overdraft.
Naiona overdraft.
Okay, bankers, hope. What is overdraft? When we say overdraft.
Overdraft mm-hmm. ni when you have your available balance mm-hmm. and then you are able to use exceedingly above what you have as your available balance.
So, meaning you have a balance in the account.
Yes.
And then because of the account ulionayo kwa sababu ya balance unayo ndani ya ile account yako, benki ina uwezo wa kukuamini, kukupa beyond kile kiwango chako.
It gives you a facility. It's like
giving,
it's like a loan.
Like a loan.
Yes.
Lakini they don't want to call it a loan.
Yes.
They call it overdraft. Yani manake you can draw money
at
beyond.
Yes.
Beyond the money that you have in the account.
Yes.
This is what is going to happen in the spirit tonight. We're going to have supernatural overdrafts.
Amen.
Kuna watu muda umeshaisha.
Yes.
Lakini Mungu ameniambia nikwambie, if you have spiritual overdraft.
Amen.
You can still draw some miracles here.
Amen.
You can still draw some revelations.
Amen.
You can still draw some healings.
Amen.
Katika jina la Yesu Kristo Nazareti.
Amen.
Sijui jioni hii nimekuja kwa ajili ya nani, lakini kuna mtu Mungu ananiambia niseme hapa.
Yes.
Katika jina la Yesu Kristo Nazareti.
Yes.
Kuna kitu umekisubiria sana na umeshakata tamaa.
Yes.
Jehovah is saying to you,
yes,
this week you will draw overdraft.
Amen.
Tell your neighbor, I'm going for overdraft.
I'm going for overdraft.
Supernatural overdraft.
Supernatural overdraft.
Hey. Taking beyond the time given. Leo tarehe ngapi? Literally 9 days. If not 8. 9 days. What can you do with 9 days when you're a man? See what the Bible says? To man, this is impossible.
Yes.
Anasema kwa wanadamu hii haiwezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa wanadamu hii haiwezekani. Siku 9 ufanye chochote cha maana, kwa wanadamu hii haiwezekani. There are going to be a surprise.
Yes.
There are going to be surprise to our relatives.
Amen.
Kutatokea surprise kwa ndugu zetu.
Amen.
Kwa marafiki zetu.
Amen.
Kwa watu wanaofikiria wanatujua.
Yes.
Leo sijaja kuhubiri. Leo nimekuja kuitafuta crazy faith.
Amen.
Nimekuja kuitafuta crazy faith, mtu ambaye ataamini na mimi ukichaa.
Yes.
Atakayeamini na mimi ujinga.
Yes.
Atakayeamini na mimi upumbavu, kwamba Mungu anaweza kufanya jambo la maajabu ambalo wengine wangeweza kulifanikisha kwa miezi 12,
yes,
Mungu alifanya kwako kwa siku 9.
Amen.
9 days of miracles.
Amen.
9 days of supernatural breakthrough.
Amen.
Kuna ombi lolote umemwomba Mungu bado halijajibiwa?
Yes.
Ninatamka kwa jina la Yesu.
Yes.
Siku hizi 9 Mungu ameniambia nikwambie,
yes,
if there is faith,
yes,
there is a hand to provide.
Amen.
Unasema ah, pastor, nimeamini sambona, nimeamini mwaka mzima lakini sijaona. Biblia inasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake.
Yes.
Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Na nani ajuae kama ulianza kuamini? Kuna mwanzo wa imani na mwisho wa imani. Biblia inasema yeye aliyeianzisha imani yetu, mwanzilishi wa imani yetu, mwanzilishi. Yeye aliyeanzisha imani, Biblia inasema ataitimiliza. There is a beginning of faith.
Yes.
Hmm. Kumbe faith has beginning, eh?
Yes.
And the end of it is manifestation.
Yes.
So you are just begun believing.
Amen.
The end of it Mungu atakuonyesha ndani ya hizo siku 9.
Amen.
Ulichokuwa unaamini ndio hiki hapa.
Amen.
Kazi uliyokuwa unaamini ndio hii hapa.
Amen.
Promotion uliyokuwa unaamini ndio hii hapa.
Amen.
Kuna watu mtafanya check up ya miili yenu ndani ya siku hizi 9.
Yes.
Umemwamini Mungu juu ya watoto ndani ya siku hizi 9.
Yes.
A surprise from above is coming to you.
Amen.
Umemwamini Mungu juu ya afya yako.
Yes.
A surprise from above is coming to you.
I see.
Do you hear what I'm saying?
Yes.
Do you hear what I'm saying?
Yes.
I have learned in my life to trust God even in the last minute. Trusting God even in the last minute. Trusting God even in the last minute. Trusting God even in the last minute. Nisikilize. Some miracles are overdue. Kuna mimba za watu ziko overdue hapa. Mimba za miujiza yao ziko overdue. If it will need operation, 9 days,
yes,
God will enter theater.
Amen.
The womb of your miracle will be operated.
Yes.
Na Mungu atarelease.
Amen.
Kwa nini nasema haya? Nasema haya kwa sababu Biblia inafanya kazi kwa maneno. Tunajifunza kutoka kwenye Biblia, watumishi wa Mungu duniani wote waliofanya kazi huko ndani. walitamka vitu na vikao kwa watu wao.
Yes.
Walitamka vitu na vikao kwa watu. Leo sijakuita kuomba mtumishi.
Yes.
Leo nimekuita mimi mtumishi wa Mungu.
Amen.
Nikutamkie.
Amen.
Na nitakachonena.
Yes.
Ndicho damu ya Yesu inanena.
Amen.
Kwa sababu tunaposema damu ya Yesu inanena.
Yes.
Manake damu ya Yesu inatoa sababu kwa nini imemwagwa.
Yes.
Anaposema damu inanena, manake damu inatamka kwamba mimi nimemwagika hapa kwa sababu hii.
Yes.
Aliposema damu ya Abili inanena kwenye kitabu cha Mwanzo, aliposema damu ya Abili inanena, manake damu ya Abili ilikuwa inanena kisasi. Kwa hiyo Lameki akasema, niliwasomea Jumapili iliyopita, Lameki akasema hivi, mara saba damu ya Abili, yaani kisasi cha Kaini kitalipwa. Manake ni damu ya Abili ilikuwa inanena kisasi. Ilikuwa inalia, Mungu nimekufa kwa kuonewa. Sijafanya hatia yoyote. Kwa hiyo Mungu alikuwa anafanya compensation ya kisasi.
Yes.
The blood of Jesus is also called the blood of compensation.
Yes.
But what does it compensate? Damu ya Kaini, damu ya Abili ilipomwagwa pia ilikuwa inalia compensation. Ilikuwa inadai malipo. Compensation ni malipizi, au compensation ni kama fidia. Ni kama unalipwa fidia kwa kubomolewa kitu, kwa kuharibiwa kitu. Kwa damu ya Abili ilipomwagwa ilikuwa ina demand compensation, kwamba tumebomolewa, tumeharibiwa, tumenyang'anywa nafasi ya kuwa hai. Kwa hiyo kila uzao wa Kaini ulikuwa ulazima mtoto mmoja kwenye familia moja afe. Ilipofika kwenye kipindi cha Lameki, Lameki ndo anatufungukia, anasema damu ya Kaini imelipizwa kisasi mara saba. Na kwa kuwa mimi ni wa saba, nimelifanya hii kosa la kuua, nimeua mtu, kwa hiyo ya kwangu itakuwa saba mara sabini. Na kama damu ya Abili inalia compensation, tukubaliane, damu ya Yesu yenyewe inalia compensation.
Yes.
Lakini na compensate nini? Ina compensate nini? Huyu alipoonewa huyu, mimi nimemwagwa damu.
Yes.
Ili huyu asionewe. Kwa maana yake damu ya Yesu inalia exchange.
Amen.
Ina demand exchange. It's called the blood of the exchange.
Yes.
Kwa maana yake hapa paliposhikiliwa hapa, hapa paliposhikiliwa hapa, hizi kafara zinazomwagwa Desemba hii, kwa nini na sisi tusimwage moja? Sasa ya kwetu tulisha mwagwa miaka ya zamani. So anasema fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu.
Yes.
So we don't need to go back. We just have to bring the blood.
Yes.
We just have to bring the bread. And then tukivileta divai na mkate, tayari tunafanya kwa ukumbusho wake. So as it was in the beginning, so it is now. Kama ilivyotokea miaka ya zamani, kwamba ilimwagwa for compensation, kwa ondoleo la dhambi. Manake hawa wataonekana hawana hatia, hawa wataonekana hawazuiliki, hawa wataonekana hawatakataliwa. Listen. Damu ya kondoo ilipomwagwa kwenye kondoo alipochinjwa siku ile kule Misri, alichinjwa ili watu waweze kutoka.
Yes.
Alikuwa anaitwa kondoo wa Pasaka, the Passover. Kwa sababu ya yule kondoo aliyechinjwa, wale watu wakapata access ya kutoka. Listen, kwa sababu ya damu tunayokunywa leo, tunapata access ya kutoka 2024.
Amen.
Ugonjwa tuliotembea nayo 2024 hatuvuki nayo 25.
Amen.
Madeni tulio Pastor, listen to me. If tulichinja kondoo, kondoo hakuchinjwa baada ya kuvuka.
Yes.
Kondoo alichinjwa huku Misri.
Yes.
Tukiwa 2024. Ndio kondoo alichinjwa.
Yes.
Ili kwamba kwa sababu ya kondoo, tukipaka damu kwenye mimi wa milango, yule kondoo tuliyechinja, ile damu tuliyoshiriki, kwa sababu yeye ameshiriki damu. Damu tuliyoshiriki inatupa sisi access ya kuacha Misri na mateso yake.
Yes.
Ya kuacha Misri na maumivu yake.
Yes.
2024.
Yes.
Kuna watu ilituumiza sana.
Yes.
Kuna watu ilitutesa sana.
Yes.
Kuna watu ilituonea sana.
Yes.
Ni mwaka huu kuna watu tuna kumbukumbu za kuzika.
Yes.
Ni mwaka huu kuna watu tuna kumbukumbu za kupoteza vitu.
Yes.
Ni mwaka huu tuna kumbukumbu za kuumia.
Yes.
Kuna wengine hapa tuna kumbukumbu za kusemwa na nchi nzima.
Yes.
But we are drinking the blood tonight.
Amen.
You know what is going to happen? Lolote tulilolipitia mwaka huu.
Yes.
Mimi binafsi, sijui wewe, mimi binafsi nimeweka mgomo, sitapitia hicho mwaka ujao.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Walipovuka hawakurudi tena. tena.
Yes.
Walipovuka hawakurudi tena.
Yes.
Hawakuwa watumwa tena.
Yes.
Hawakuonewa tena.
Yes.
Sijui kama kuna nje watu mnanisikia anachokisema.
Yes.
Sema kwa damu ya Yesu.
Kwa damu ya Yesu.
Leo hii.
Leo hii.
Mimi navuka 2024.
Mimi navuka 2024.
Chochote kilichonionea.
Chochote kilichonionea.
Mahali popote nilipoteswa.
Popote nilipoteswa.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Mateso yanaondoka kwenye maisha yangu. Hayatainuka mara ya pili. Sema nina damu ya fidia.
Damu ya fidia.
Damu ya Yesu.
Damu ya Yesu.
Italipa.
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 Mahali popote ninapodaiwa, ninaposhikwa, ninapoonewa, sema leo hii kwa jina la Yesu.
Leo hii kwa jina la Yesu.
Kifungo chochote.
Kifungo chochote.
Kilichoingia maishani mwangu.
Kilichoingia maishani. 2024.
Kinakatika.
Kina katika,
kina katika,
kina katika,
kina katika,
kina katika,
nakataa kuingia
2025
na mateso, na machozi, na maumivu. Sema e Bwana, wewe ulisema,
wewe ulisema,
wakishapaka damu,
wakishapaka,
wakishapaka damu,
wakishapaka,
wakitolewa,
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 wakatake chochote. Ndio maana na mimi leo,
ndio maana mimi leo
shiriki damu yako mapema. Hizi siku tisa, chochote nilichopoteza kinarejea kwa jina la Yesu. Sitavuka 2025 bila kazi yangu. Chochote nilichonyang'anywa kinarejea kwa jina la Yesu. Chochote nilichopoteza kinarejea kwa jina la Yesu. I stand here now. I receive all.
I receive all. Yes.
I have learned in my life kufanya vitu with understanding.
Yes.
I want my soul, my mind, my everything to know what I do. So that in case kuna pepo lote itapita kwenye chochote cha kwangu, ikute sauti ya roho wa Mungu.
Yes.
Ikisema, nasikia upako wa Roho Mtakatifu.
Amen.
Listen to me. Kama hao watu kondoo alichinjwa before they crossed over, then you should know kondoo ataki kuchinjwa after. Kondoo anachinjwa before we cross over.
Yes.
Kwa nini anachinjwa before cross over? Ili in case. Ili in case.
Yes.
Na naomba niseme kwa jina la Yesu.
Amen.
Musa alipoulizwa mnaondoka wangapi? Akasema tutatoka sisi.
Yes.
Tunatoka sisi na watoto wetu na kazi zetu. Can I add more?
Yes.
Ikiwa iliandikwa.
Yes.
Kwenye ulimwengu wa roho.
Yes.
Kwamba kuna aina ya fedha unatakiwa ufikie mwaka huu.
Yes.
Tuna siku tisa compensation.
Yes.
Compensation.
Amen.
Compensation.
Amen.
Damu ya Yesu inayonena mema.
Yes.
Ninakutamkia leo hii.
Amen.
Tunapoishiriki damu hii.
Yes.
Na iende huko kwa mizimu.
Amen.
Iende kwenye hizo ofisi.
Amen.
Ikadai nafasi zetu.
Amen.
Cha kwetu kilichoshikwa.
Yes.
Kikaachiliwe kwa jina la Yesu.
Amen.
Wateja wako walioshikwa.
Yes.
Kuna watu ghafla mtashangaa.
Yes.
Duka limejaa wateja ujui wametokea wapi.
Amen.
Ghafla mtashangaa.
Yes.
Simu zinaita ujui zimetokea wapi.
Amen.
Acha damu ikakuongele.
Amen.
Itakuongelea kwenye masoko.
Amen.
Itakuwa homalakatea.
Yes.
Nasema damu ikakuongelea kwenye masoko.
Amen.
Ikakuongelea kwenye ofisi yako.
Amen.
Haki yako yoyote.
Yes.
Cheche.
Yes sir.
Mimi na yeye kwa bahati mbaya hatujawahi kuajiriwa. Lakini kuna watu ambao
yes,
wameajiriwa wanaelewa ninachokisema.
Yes.
Kuna haki ambazo mtu anasema hivi, nitakiwa nipandishwe daraja mwaka huu. Unafahamu hizo style eh?
Yes.
Nitakiwa nipandishwe daraja mwaka huu. Nitakiwa niongezwe mshahara mwaka huu.
Yes.
Wangapi mnajisahau hizo experience?
Yes.
Lakini unajua kabisa kuna watu ambao walitakiwa wapandishwe daraja na hawajapandishwa. Kuna watu walitakiwa waongezwe mshahara hawajaongezwa.
Yes.
Kuna watu walitakiwa wapokee haki zao za uhamisho hawajapokea.
Yes.
Kuna vitu vyako fulani ambavyo vimeshikiliwa mahali.
Yes.
Kazi ya damu ya Yesu tunayoshiriki leo hii.
Yes.
Kabla hatujanywa na ianze kunena.
Amen.
Tutakunywa tu kama ishara.
Yes.
Lakini tunachojua damu ilishamwagwa.
Amen.
Tutakunywa tu kama ishara.
Yes.
Kuonyesha kwamba tumeshiriki na tunaamini.
Amen.
I speak in the name of Jesus.
Amen.
Chochote cha kwako kilichoshikiliwa.
Yes.
Ah, eya kama lota pia.
Yes.
Rectal about helper. Hey, yes. Nishikata bayo. Kama yes. kuna afya yako ilishikiliwa.
Yes.
Ah. I hear a lot of information.
Amen.
Unaelewa Biblia sasa hivi nitarejesha miaka iliyoliwa.
Yes.
Miaka iliyoliwa. Kwa miaka ina tabia ya kuliwa.
Yes.
Na unajua inaliwaje? Kuna siku ulala kitandani. Ah, ulikuwa unaugua.
Yes.
Labda kuna wateja ulikuwa ukutane nao.
Yes.
Ila kwa sababu ya kulala kitandani ukashindwa kukutana nao.
Yes.
Baba ameniambia nikwambie zimebakia siku 9.
Yes.
Kilichobakia kukutana na wewe mwezi wa 6.
Yes.
Tunakihamishia huku.
Amen.
Tunakihamishia huku.
Amen.
Tunakihamishia Disemba 23.
Amen.
Disemba 24.
Amen.
Disemba 25.
Amen.
Disemba 26.
Amen.
Disemba 27.
Amen.
Disemba 28.
Amen.
Disemba 29.
Amen.
Ah, December 30.
Amen.
I'm so glad to announce
yes.
kwamba ule mkesha wa mwaka mpya kuna watu mnakuja na testimonies zenu.
Amen.
Testimonies zenu.
Yes.
Testimonies zenu.
Yes.
Receive yours in the name of Jesus.
I receive.
Naisikia mbingu inasema.
Yes.
If the Bible says nitarejesha miaka iliyoliwa, then we should agree kuna namna miaka ina tabia ya kuliwa. Kwa hiyo kuna namna 2024 ya mtu hapa imeliwa. Imeliwaje? Kuna wakati utakiwa umepata kazi, kuna mahali utakiwa uende ukapishana na mtu.
Inawezekana
hata ni uzembe wako mwenyewe, lakini Mungu anakuambia kwa kuwa umeniamini.
Yes.
Kwa kuwa umeniamini.
Yes.
I want to restore.
Amen.
I want to restore.
Amen.
Number 1, the blood of Jesus provide compensation.
Yes.
Number 2, restoration.
Yes.
Restoration. Restoration. Don't worry, I'll come back to them all. Labda mniambie kama mmechoka. Lakini uniruhusu leo ni Jumapili yangu ya mwisho. I want to restore. Muujiza wowote ambao kama mtumishi wa Mungu nilishindwa kuperform kwako. Kwenye ibada hizi za Jumapili, kila Jumapili ulipokuwa ukija.
Yes.
Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
Amen.
Kabla tujaingia Jumapili ijayo.
Yes.
Kwenye moja ya vinoti vyako.
Yes.
Kutakuwa ni kitu alichokufanyia Mungu Jumatatu.
Amen.
Kitu alichokufanyia Mungu Jumanne.
Amen.
Kitu alichokufanyia Mungu Jumatano.
Amen.
Kitu alichokufanyia Mungu Alhamis.
Amen.
Kitu alichokufanyia Mungu Ijumaa.
Amen.
Kitu alichokufanyia Mungu Jumamosi.
Amen.
Ndio maana kwa ujasiri wote.
Yes.
Nimeandaa a gratitude board.
Yes.
Ili kwa kuwa najua.
Yes.
Hii wiki Mungu kuna mambo anafanya.
Yes.
Kuna compensation anafanya.
Yes.
Kuna fidia analipa.
Yes.
Kuna fidia analipa.
Amen.
Sehemu yoyote ulioonewa.
Yes.
Ambapo uwezi kujiongelea wewe.
Yes.
Tunaipeleka damu ya Yesu huko.
Amen.
Ikakuongelee kwa jina la Yesu.
Amen.
Kazi yako iachiliwe.
Amen.
Biashara yako iachiliwe.
Amen.
Vya kwako iachiliwe.
Amen.
Kama unaamini kana hiyo loud as amen.
Amen.
Kama ni wewe na kuzungumzia amina yako iwe kubwa.
Amen.
Do you know those moments where you know within your knower, I was supposed to be uplifted this year. You know within you. Umefanya interview nyingi sana. Ulijua kabisa ile kazi ni ya kwangu. But something happened and they never called you. Hawaja kukata, wala hawaja kukubali. Na mpaka leo ukiulizia, hawajapata mtu wali nafasi. Ujinga huo. Compensation.
Amen.
Compensation.
Amen.
Kila muda uliopotezwa na ulionyang'anywa.
Yes.
I speak as a man of God.
Amen.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
In the same manner of Elisha.
Yes.
Kesho majira kama haya.
Amen.
You will be dancing with your new employment letter.
Amen.
You will be dancing with your promotion letter.
Amen.
Kule nje usiwaangalie wengine, kama ni wewe peke yako.
Yes.
Pokea peke yako, umekuja peke yako hapa.
Amen.
Nasema you will be dancing with your promotion letter.
Amen.
You will be dancing with your new appointment letter.
Amen.
If it is you, can I hear loud as amen?
Amen.
Thank you, Jesus.
Hallelujah.
Thank you, Jesus, for your blood.
Yes.
Ha. Damu ya Yesu ina tabia ya kudemand. Inafanya compensation. Kama kuna madai yoyote yanayosababisha huyu msimpe kazi.
Yes.
Haya, nimekuja. Nidaini mimi Yesu wake.
Yes. Ha.
Nidaini mimi Bwana wake. Nidaini mimi niliyemuokoa. Maana kuishi sasa hivi huyu.
Yes.
Si yeye anayeishi.
Yes.
Bali ni Kristo anaishi ndani yake.
Amen.
Kwa akitaka kazi sio yeye anataka.
Yes.
Ni Kristo anataka hiyo kazi.
Amen.
Akienda dukani sio yeye anayetaka wateja.
Yes.
Ni Kristo ndo anataka wateja.
Amen.
Akitaka kuolewa au kuoa sio yeye.
Yes.
Ni Kristo ndo anataka ndani yake.
Amen.
Anasema ni yeye ndiye mwenye kutaka.
Yes.
Ndiye mwenye kutaka ndani yetu.
Yes.
Nasema ile gari hukuitaka wewe.
Yes.
Kile kiwanja ukikitaka wewe.
Yes.
Ile nyumba ukitaka wewe.
Yes.
Hayo matamanio ya watoto wako waseme sehemu nzuri.
Yes.
Wasome shule nzuri.
Yes.
Au kutaka wewe ni Kristo ndo ametaka.
Amen.
Ni Kristo ndo ametaka.
Amen.
Saa hii anaenda na damu yake. Oya.
Yes.
Anaenda na damu yake.
Amen.
Nasema kwa jina la Yesu.
Amen.
Kazi yako inaachiliwa.
Amen.
Biashara yako inaachiliwa.
Amen.
Ndoa yako inaachiliwa.
Amen.
Cha kwako kinaachiliwa.
Amen.
In the blood of Jesus.
Amen.
Hey. Lazaro alikuwa rafiki wa Yesu. And then Yesu akapata taarifa rafiki yako hawezi, anaumwa. And then alipopata taarifa Yesu akasema nitakuja nimponye. Akakaa baada ya siku kadhaa akafa. Alipokufa the Bible says Yesu akamwambia wanafunzi wake twendeni tukamuone Lazaro rafiki yetu amelala. Wanafunzi wake akasema kama amelala jamani si atamka tu, kwani lazima tukamhamishe sisi? Lazaro mjanielewa amekufa. Lazaro rafiki yetu amekufa. Yesu akanyanyuka na wanafunzi wake wakaenda. Walipoenda Martha akamuona kwa mbali akamkimbilia akasema Bwana kama ungelikuwepo singekosa ile kazi. Kama ungelikuwepo
yes
nisingepoteza vile vitu nilivyopoteza. Dry up your tears. 9 days. 9 days.
Yes.
Do you listen to me?
Yes.
9 days.
Yes.
The God that I serve.
Yes.
Will prove to you.
Yes.
Kwamba pitii ni mtumishi wangu.
Wema.
Na wewe nilikuleta kwake ili nibadilishe maisha yako.
Wema.
Receive it now. Bwana, kama ungelikuwepo.
Yes.
Ndugu yangu Lazaro asingekufa. Kama ungekuwepo nisingepoteza ile biashara. Kama ungekuwepo because you are our friend, you are our Lord and Savior. But umeona kama vitu vyote vimekufa ukiwa unaona. Yesu akasema, usilie Mariamu. Je, sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu. They are discussing wakati Lazaro yuko kaburini. They are discussing okay, we are discussing wakati biashara yako haipo. Naomba nikukumbushe ni discussion iliyokuwa inaongea wakati ofisi zilishafungwa.
Yes.
Najua kuna ofisi ambazo hawaiwezi kufanya maamuzi yoyote. Bodi haiwezi kukaa tena.
Yes.
Eze bube. Si. Eze
bube. I'm so glad you found me worthy.
Oh,
I can see. I can tell. And I know.
Alipoingia Yesu. Alipoingia Yesu. Mahali pale pale pa msiba.
Yes.
Kapa watu wakaanza kushangaa.
Yes.
Wewe wanayesema analialia. Si unalia za hizi?
Yes.
Nyumba ya msiba ghafla ikageuka nyumba ya mashangao.
Amen.
Nyumba ya vicheko. Siku tisa zilizosalia.
Yes.
Siku tisa zilizosalia. Siku tisa zilizosalia.
Amen.
Endless laughter. endless laughter. Endless laughter. Ni kuambia maono nayoona.
Yes.
Namuona mtu anapigiwa simu na bosi wake.
Yes.
Anaambiwa, "Hello, can I give you a gift? Can I give you a Christmas gift?
Yes.
You are promoted."
Yes.
"Can I give you a Christmas gift?"
Yes.
Moja ya matangazo niliyotoa mkesha wa mwaka 2023 kuingia 2024, nilisema God will give you Christmas before Christmas.
Yes.
And Christmas is around the corner.
Yes.
Nasema katika jina la Yesu Kristo.
Amen.
These 2 days.
Yes.
We have 48 hours, 72 hours before Christmas.
Yes.
May God give you a reason to celebrate.
Amen.
May God prove to you that truly Jesus came.
Yes.
In the name of Jesus.
Amen.
Atuthibitishie kwamba kweli Yesu alikuja kwa ajili yetu.
Amen.
Anaitwa mkombozi wa ulimwengu.
Amen.
Mungu mwenye nguvu.
Amen.
Baba wa milele.
Amen.
Mfalme wa amani.
Amen.
Hawezi kuwa mfalme wa amani na nina kimeo kinachoninyima amani.
Yes.
Pokea amani yako.
Napokea.
Pokea amani yako.
Napokea.
Pokea amani yako.
Napokea.
Pokea amani yako.
Napokea.
Chochote kinachokuondolea amani.
Yes.
Ninakiharibu saa hii kwa damu ya Yesu.
Amen.
Kwa damu ya kafara ya Yesu.
Amen.
Tunakisulubisha chenyewe sasa.
Amen.
Yesu hawezi kusulubiwa mara mbili.
Yes.
Kinachokuja kwenye maisha yako kikutese.
Yes.
Sasa hivi tunakisulubisha chenyewe.
Yes.
Na usulubisha huo ugonjwa wako.
Amen.
Na usulubisha huyo anayekutesa.
Amen.
Atapigwa yeye.
Amen.
Kipigwe chenyewe.
Amen.
Kipigwe chenyewe.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
Sema ninachojua mimi.
Ninachojua mimi.
Yesu hawezi kusulubiwa mara mbili.
Yesu hawezi kusulubiwa mara mbili.
Chochote kinachokuja kwenye maisha yangu.
Chochote kinachokuja kwenye maisha yangu.
Chenyewe ndio kitasulubiwa.
Chenyewe ndio kitasulubiwa.
Sema ugonjwa wowote.
Ugonjwa wowote.
Unayoyafuata maisha yangu.
Unayoyafuata maisha.
Unasulubiwa kwa jina la Yesu.
Unasulubiwa kwa jina la Yesu.
Damu ya Yesu.
Damu ya Yesu.
Damu ya Yesu.
Damu ya Yesu.
Ni damu ya ukombozi wangu.
Ni damu ya ukombozi.
Ninakataa.
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 Kuteseka.
Kuteseka.
Yesu aliponiondolea mateso.
Yesu aliponiondolea.
Ninakataa.
Ninakataa.
Kulia.
Kulia.
Yesu aliponiondolea kilio.
Yesu aliponiondolea kilio.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Jesus is coming in. Yesu anaingia ndani pale. Anasema, Martha, don't worry. Leo utauona utukufu wa Mungu.
Yes.
Alafu anauliza hivi, nionyesheni mlipomzika.
Yes.
Anafika pale, liondoeni jeza. Ah! Ananuka. Kuna wengine stories zetu zinanuka.
Yes.
Ila Yesu hakuona haya ya kututoa makaburini.
Amen.
Kwao tunanuka.
Yes.
Kwa Yesu sisi ni wa maana sana.
Amen.
Can I tell you something?
Yes.
Can I tell you something?
Yes.
Kazi ya Yesu ni kuita.
Yes.
Alafu ni kazi ya Lazaro kutoka nje.
Amen.
Yeah. Lazaro ni ndugu yao ya kina Mariam. Lazaro hakuwa na moyo wa kuamini.
Yes.
Wewe ndio Martha, wewe ndio Mariam.
Yes.
Mimi na wewe ni Martha na Mariam.
Yes.
Alafu Yesu kazi yake ni kuita.
Yes.
Lazaro ndio kazi yako. Lazaro ndio biashara yako.
Yes.
Lazaro ni duka lako. Lazaro ni ndoa yako. Lazaro ni cha kwako.
Yes.
Chochote ambacho cha kwako kinaonekana kimekufa, kimepoteza matumaini.
Yes.
And there is no hope again.
Yes.
That man died for 4 days. We have 9. Come on.
Yes.
Come on. Tunaita kwa jina la Yesu. Hiyo kazi na ije sasa.
Mema.
Kazi ninakuita njoo.
Mema.
Wateja ninakuita njoo.
Mema.
Fursa ninakuita njoo.
Mema.
Amani ninakuita njoo.
Mema.
Pesa inayohitajika ninakuita njoo.
Mema.
Kwa jina la Yesu.
Mema.
Tunapoishiriki damu yake nasema ni kweli.
Yes.
Ni kweli nilimuita Lazaro. Damu inasema kama nilivyomuita Lazaro naita afya yake njoo.
Yes.
Kama nilivyomuita Lazaro naita kazi yake njoo.
Yes.
Kama nilivyomuita Lazaro naita maisha yake njoo.
Yes.
I speak in the name of Jesus.
Amen.
Yesu akawaambia Martha na Mariamu ndugu yenu huyo.
Yes.
Na mimi nasema kazi yako hiyo.
Amen.
Biashara yako hiyo.
Amen.
Ndoa yako hiyo.
Amen.
Afya yako hiyo.
Amen.
Chochote ambacho umetamani Mungu afanye.
Yes.
Na mpaka saa hizi hauoni uelekeo.
Yes.
I give you 9 days from now.
Amen.
Receive it in the name of Jesus.
I receive.
Tumemuuliza Mungu, hii ni Jumapili yetu ya mwisho.
Yes.
What do you want me to talk to your people? Akaniambia, tell my people, I don't operate by time.
Yes.
Amekufa siku 4 sasa, anaoza to you. To you, it is in your level, but in the level of God, I know where he is. I know where that job is. Ananuka to you, ability to see beyond death, ability to see beyond the curtain of time, ability to see beyond the stone, ability to see beyond the coffin, beyond the grave, ability to see beyond the board. Kwamba I don't care board haiwezi kukaa hizi siku tisa, haiwezi. Haiwezi, lakini kuna kazi inaachiliwa. Moyo wako unaweza kuamini hilo?
Yes.
Please I'm asking, moyo wako unaweza kuamini hicho kitu? Kwamba kuna tendo unaweza kupokea ndani ya hizi siku tisa. Moyo wako unaweza kuamini? Baba katika jina la Yesu. Na ufanye sasa. Na ufanye sasa. Usinyamaze Bwana. Na ufanye sasa. Litume neno lako sasa. Ndani ya hizi siku tisa, provide a miracle. Provide a miracle. You are a miracle working God. Give them a miracle. Give them a miracle. Give them a miracle. Give them a miracle. Receive it now.
I receive.
Oh.
Yes.
Hey. So, nitarejesha miaka iliyoliwa na nzige na madumadu na parare. Kuna kipindi hapa uliishi na mtu au ulikaa na mtu. And then he wasted your time or she wasted your time. To the extent you lost things. Do you know? How do we measure work? Scientifically, physically, in physics, how do we measure work? Not by results. Physics. What is equal to work?
Time.
Power.
Power and time.
And time. The rate.
The rate of doing work is the power.
The rate of doing what is power.
Yes.
Kwa hiyo power na time.
Ability of doing work.
Power is what? Ability of doing work.
Yes.
Now nitolee work nje. Niweke huku power.
Yes.
Na time.
Work is
the
product of force and distance.
Moved in the direction. The mic engineer.
Work is a product of force and distance. Moved in the direction of the force.
Work is the product of
force.
Force
and distance.
And distance. Force
and distance.
Distance is time.
Yes.
And how do we measure distance? The length of area na muda wake. Umbali wa eneo na muda. Unasemaje hapa ni mbali? Si umepima muda?
Yes
sir. Wasabi, Mbeya kutoka Dar mpaka Mbeya na Iringa na Dar mpaka Mbeya na Dar mpaka Arusha, wapi mbali? Eh? How did you know? Kwa sababu muda ninaotumia barabarani kwenda Mbeya ni mwingi kuliko muda ninaotumia barabarani kwenda Arusha. So you cannot measure distance if there is no time. So, what is work?
Work
is force,
distance. And distance comes by two factors.
Mm-hmm.
Velocity and time.
Velocity and time.
Velocity kwa manaki, speed.
Speed.
Yes.
And time.
Yes.
So manake ni kwamba, when we measure kazi ya mtu, tuna measure vitu viwili.
Yes.
Muda aliyotumia.
Yes.
Kasi aliyotumia.
Yes.
Sindio?
Yes.
Na nguvu aliyotumika.
Yes.
Sindio?
Yes.
Kwa hiyo manake tunaposema hivi, miaka iliyoliwa, miaka ni time. Miaka ni time. Miaka ni time. Miaka ni time. Kwa hiyo mwaka ulipoliwa, kwa hiyo anything minus time, au anything removing time, work cannot produce.
Yes.
Kwa kuna kazi hazijazalishwa kwa sababu kuna time iliminywa.
Yes.
Kwa kuna maumivu ulikuwa unapitia kipindi fulani hukuenda kazini. Kuna mateso ulipitia kipindi fulani hukuweza hata kuwaza. Miaka ikawa inaliwa. Sikiliza. Ndio maana nikasema mwakani jilinde. Jilinde mwakani usije ukadate madumadu na parare.
Yes.
Oh yeah. Honestly. Honestly my sister, you can date parare. Unaweza ukawa una mapenzi na mahusiano na parare na madumadu na tunutu. Wanakula mdao. Wanakula mdao.
Yes.
Wanakula mdao. Anasema hivi, Mungu anasema nitarejesha miaka iliyoliwa na madumadu na parare. Now ikirejeshwa this time, please don't do the same mistake.
Amen.
Anytime you lost.
Yes.
I decree and declare as a man of God.
Amen.
I stand here as a prophet of God for this hour.
Yes.
That time is restored.
Amen.
Those years are restored.
Amen.
Can I shock you?
Yes.
Can I shock you? Whatever that you lost in 356 days will be compensated in 9 days.
Yes.
It takes faith. It takes what?
Faith.
To believe what I'm saying.
Yes.
Kila mwendeaye Mungu lazima
aamini
ya kwamba mi. Kila mwendeaye Mungu lazima aamini ya kwamba yeye ni Mungu arejeshaye. Mungu afanyaye maajabu. Okay?
Yeah.
Man of God. Kila mwendea Mungu lazima amini ya kwamba yeye ni. Mzee, you are going back to my finger.
Yes.
With a lot of anointing.
Amen.
With a lot of power.
Amen.
With a lot of grace.
Amen.
With a lot of favor.
Amen.
Mungu ataipindua pindua mufindi mafinga ile. Yeah. Upako wa Roho Mtakatifu utakao kaa juu yako kuanzia leo.
Yeah.
Receive it in the name of Jesus. Take it now in Jesus name. Kile Mungu alichonipa mimi kama neema yake, na mimi nakupa wewe. Kafanikiwe. Kaongezeke. Kafanya pakubwa. In Jesus name. Time.
Yes.
Muda ukiliwa. Muda ukienda. Hapana unachoweza kufanya.
Yes.
Lakini Mungu anatuonyesha he is the master of it.
Yes.
Mungu hawi control na muda. Nikwambie hivi, kuna maofisi hapa saizi hata tufanyeje? Ofisi haziwezi kukaa. Bodi haziwezi kukaa. Wanaofanya maamuzi ya wewe kupandishwa cheo hawawezi kukaa. Lakini tutajuaje kama Mungu amehusika? Sasa.
Yes.
Niwachekeshe. Niwachekeshe. Nimechungulia baadhi ya kompyuta. za ofisini. Kuna watu email zilishaandikwa. Ila kuna mtu tu ana roho mbaya. Aliminya. Kama Lazaro alitoka kaburini.
Yes.
Cha kwako chochote kilichofukiwa.
Amen.
Tunakitoa huko sahi kwa jina la Yesu.
Amen.
Tunakiita kikujie sahi kwa jina la Yesu.
Amen.
Kikujie kwa jina la Yesu.
Amen.
Sikieni nyinyi watu. Sikieni neno la Bwana.
Yes.
Naona kuna watu ofisini wanaingia. Kuna mtu hapa anaingia ofisini kesho.
Yes.
HR wake anamwambia hivi, nisipokupa hii nitahukumiwa.
Yes.
Nisipokuambia hii nitahukumiwa.
Amen.
Najisikia hukumu.
Yes.
Barua yako ilitoka tangu November.
Yes.
Barua yako ilitoka tangu Oktoba.
Yes.
Chochote cha kwako kilichoachiliwa.
Yes.
Mwaka huu na kuna mtu amekishika.
Amen.
Tunamwashia moto kwa jina la Yesu.
Amen.
Ah, kaburi alikuweza kumshika Lazaro.
Yes.
Huyo mbosi wako hawezi kushika barua yako.
Amen.
Hawawezi kushika cheo chako.
Amen.
Ninaamuru waachie sahi.
Achia.
Sauti ile ile ya Yesu.
Yes.
Iliyo mtoa Lazaro kaburini.
Yes.
Iachilie promotion yako.
Amen.
Iachilie wateja wako.
Amen.
Iachilie tenda yako.
Amen.
Iachilie ofisi yako.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
Nasikia Roho Mtakatifu ananiambia.
Yes.
Kuna mtu yuko hapa. Walibid tender na alipata fununu kwamba yeye ndo amepita, lakini paka leo hawajamuita. Kuna mtu anataka kumpa mtu mwingine haki yako.
Yes.
Kuna mtu anataka kumpa mtu mwingine haki yako. But the good thing is Jesus.
Yes.
Is our righteousness.
Yes.
Yesu ndio haki yetu.
Yes.
Akaipambanie saa hii.
Amen.
Unaposhiriki ile damu ile.
Yes.
Leo hii kwa damu ya Yesu.
Amen.
Haki yako yote ikiwa kuachiliwa kwako.
Yes.
Inakujia kwa jina Yesu.
Amen.
Kama mchungaji wako.
Yes.
Kama nabii wako.
Yes.
Kama mganga wako.
Yes.
Ninanyang'anya yoyote aliyeshika kazi yako.
Yes.
Aliyeshika wateja wako.
Yes.
Tunapiga mikono yao.
Yes.
Ninapiga mikono yao.
Amen.
Kwa damu ya Yesu tunatoa.
Amen.
Yoyote aliyeshika kwa ushirikina.
Yes.
Au anataka kuwapa washirikina.
Yes.
Kwa damu ya Yesu cha kwako kiachiliwe.
Amen.
Nasema kiachiliwe.
Amen.
Nasema kiachiliwe.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Zim, haya ninayoongea sio mahubiri. Umeona nasoma mahali? Haya naongea ni picha ninazoziona.
Yes.
Ndio maana unaona zinakuwa practical kabisa. You see, kuna mtu wewe hujaiona? Mtu ana kazi yake, barua anakuja kufungua hivi. Barua ile itakayoje mwezi wa 11 inamfikia Disemba tarehe 24.
Yes.
Get your own. I say get your own.
Amen.
I say get your own.
Amen.
Watu wasema tulipanga kabisa kukupa hii tenda wewe. Naomba maneno kama haya yanapoachiliwa, waza makubwa.
Yes.
Waza makubwa.
Yes.
Do you know kuna watu mko ndani humu 2025 mnamvalisha rais.
Amen.
Dream big things. Supplying stuff for the government.
Yes.
Mm-hmm. Haya ninayowaambia inawezekana. Mimi wakati niko chuo sikuwahi kuwaza if I can have a moment of advising my country. Look at me now. Mwanangu, kuwa uyaone. Na hayo ya kuona sio mabaya.
Amen.
Kuwa usikie raha.
Amen.
Kabla ya birthday yako 2025.
Yes.
Utashika kiwango cha fedha ambacho hujawahi kushika.
Amen.
Utaingia sehemu ambazo hujawahi kuingia.
Amen.
Utakaa na watu ambao hukuwahi kuwaza.
Amen.
Hili nimeongea kutoka ndani ya moyo wangu limewekwa na Mungu. Take it in the name of Jesus. Sijajua kama watu wa mtandaoni wanaelewa ninachokisema, ila kama wewe unaelewa, take it in the name of Jesus. Kule nje unanisikia ninachosema. Before your birthday next year, Mungu atakuketisha ukae na watu wa maana. Watu uliokuwa ukiwa admire kwa mbali. There will be your people that you mingle with every day. It will be your life every day. If you believe with me, can I hear loud as amen? Jamani, mniruhusu niongee kama Elisha. Kesho majira kama haya,
yes,
kibaba kimoja cha unga kitauzwa kwa shekeli.
Yes.
Alikuwa anaropoka tu.
Yes.
Swala la vishindo vya wakoma sio la kwake.
Yes.
Swala la washami sio la kwake.
Yes.
Swala la chakula cha Samaria sio la kwake.
Yes.
La kwake ilikuwa ni kusema tu.
Yes.
Nasema kama ni Mungu kutikisa kishindo cha wakoma atatikisa.
Amen.
Wataletwa watu upande wako.
Amen.
Nasema wataletwa watu upande wako.
Amen.
Sini wewe ndo nakuongelea.
Yes.
Nasema wataletwa watu upande wako.
Amen.
Receive it now.
Amen.
Ninapokunywa hii damu ya Yesu inanena fidia yangu. Muda wote niliopotezewa, marupurupu yote. Hivi unajua mwanangu, ukiwa na madai yako uliyoyalimbikiza, ujui na madai yalipi kwa sehemu. Madai yanalipwa kwa mpupuo pwakata. Wow. Everything that was taken against you,
yes,
everything that was taken by the devil from you,
yes,
all this year,
yes,
kuna watu mtakiwa mmeona promotion this year,
yes,
kuna watu mtakiwa mmeona kazi this year,
yes,
kuna watu mtakiwa mmeona vitu vyenu vya maana this year,
yes,
somewhere somehow shetani akakuonea,
yes,
somewhere somehow kuna mtu akachukua cha kwako,
yes,
tunamwendea huyo aliyekichukua, kama ni kufa na afe,
amen,
tunanyang'anya leo hii kwa jina la Yesu,
amen.
Nasema tunanyang'anya leo hii kwa jina la Yesu.
Amen.
Tunaweka zuio katika ulimwengu wa roho.
Amen.
Hakuna holiday mpaka kimepatikana.
Amen.
Hakuna Christmas mpaka kazi imepatikana.
Amen.
Tunaweka zuio kwa jina la Yesu.
Amen.
Hiyo barua itasainiwa kabla ya mwakani.
Amen.
Nasema itasainiwa kabla ya mwakani.
Amen.
Itasainiwa kabla ya mwakani.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
When you drink the blood, you are drinking your compensation.
Amen.
When you are drinking the blood, you are drinking your restoration.
Yes.
Itakuwa ikinena ndani yako.
Yes.
Wherever you be going, you wanasema restore to him.
Yes.
Restore to her.
Yes.
Restore to him.
Yes.
Tunakunywa kwa sababu hataki iongee ikiwa nje, inaongea ikiwa ndani.
Amen.
Kwenye macho yetu itaonekana.
Amen.
Kwenye nywele zetu itaonekana.
Amen.
Kwenye ngozi zetu itaonekana.
Amen.
Tukitokea mahali za restore back.
Yes.
Tukitokea my compensate.
Amen.
Ah!
Yes.
Wherever there is blood, mahali popote palipo na damu, there must be compensation and restoration. Ndiyo maana Mungu alimwambia mtachinja damu, alimwambia Musa, mtachinja mwana kondoo, mtachukua damu mtaipaka kwenye miimo ya milango, mkishaipaka ile damu, Biblia inasema Farao atawaachia mtoke. Akiwaachia mtoke, this is what will happen. Akishawaachia mtoke, kila Misri ataenda, kila Mwisraeli ataenda, atataka vyombo vya dhahabu na fedha. What is that? What is that?
Compensation.
What is that?
Compensation.
Wewe ulikuwa unadhania unawafanyia kazi ni mtumwa wao.
Yes.
Kumbe Mungu anamwambia wanakuhifadhia.
Amen.
Sema baba kwa jina la Yesu.
Baba kwa jina la Yesu.
Chochote nilicho apply.
Chochote nilicho apply.
Mwaka huu 2024.
Mwaka huu 2024.
Baba nakiita na kije.
Baba nakiita na kije.
Sema ni kweli nilikata tamaa.
Ni kweli nilikata tamaa.
Lakini leo mtumishi wako.
Lakini leo mtumishi wako.
Amenionyesha kitu kipya.
Amenionyesha.
Sema kitu. Macho yangu yameona.
Macho yangu yameona.
Kumbe bado naweza kupata ile kazi. Haya, kumbe bado naweza kupata ile ndoa.
Kumbe
bado naweza kupata ile biashara. Kumbe bado naweza kupata wale wateja. Sema I take it. I take it now.
I take it by the blood of Jesus.
I take it. I take it.
I take it.
Sema ninaitaka. Bado naitaka.
Bado naitaka.
Naomba nikuulize swali, baba yako kanituma. Baba yako kanituma.
Yes.
Eh, wewe. Baba yako alituma.
Yes.
Ile kazi bado unaitaka?
Naitaka.
Mwaka gani? Mwaka gani? Take it now.
I take it.
It's like a joke, sir. It's like a joke. Lakini sisi watu wa imani, we know what we are doing now.
Yes.
Na mtafuta kichaa mwenzangu hapa.
Yes.
Ambaye akiambiwa kitu ndivyo kilivyo.
Yes.
Bado naitaka ile kitu?
Yes.
Nauliza ile frame bado naitaka?
Yes.
Ile biashara bado naitaka?
Yes.
Wale wateja? Now I speak on behalf of your father.
Remember.
Baba yako amenituma nikwambie.
Remember.
Take it now.
I take it.
By the blood of the Lamb of God.
Remember.
Take it now.
I receive.
Take it now.
I receive.
Take it now.
I receive.
Tell me, Pastor. Ask me, Pastor. Say, PT, sorry.
PT, sorry.
How?
How?
Do you believe the blood speak?
Yes.
Unawahi kusikia maneno yake? Kwa inaongeleaga wapi? Ndio huko sasa.
Yes.
Sijui itaingilia kona gani itatokea wapi ila ninachojua. Damu inanena.
Mema.
Damu inanena.
Mema.
Peleka hiyo kazi.
Mema.
Peleka hiyo biashara.
Napokea.
Peleka hao wateja.
Napokea.
Peleka hiyo ndoa.
Napokea.
Peleka hiyo frame.
Napokea.
Ah, naona damu ya Yesu.
Yes.
Naiona.
Yes.
Naiona damu ya Yesu.
Yes.
Imekomaa kwenye frame ya mtu.
Yes.
Toka mpishe huyu, toka.
Yes.
Toka mpishe huyu. Toka mpishe huyu. Toka mpishe huyu. Ndio kile kile kilichofanyika kwa Farao. Waachie watu wangu waende.
Yes.
Waachie watu wangu frame hii.
Yes.
Waachie watu wangu biashara hii.
Yes.
Waachie watu wangu kazi hii.
Yes.
Waachie watu wangu wateja hawa.
Yes.
Hao wateja waliowashika siku zote.
Yes.
Wanawaachia leo hii.
Amen.
Wanawaachia leo hii.
Amen.
9 days of wonders.
Amen.
Receive your own now.
I receive.
See, you think la kwako ni gumu? You think la kwako ni gumu? Wawaze Wayahudi. Wamekaa utumwani miaka 400. And just as a stammering guy ananuka ng'ombe huko ametoka kufuga, anasema God is taking you out. 400 years we stayed here. And today you are telling us we are getting out. Mna tumekaa miaka 400 ujue. How? Sikiza maelekezo. Mtachinja. Mtachukua damu, mtapaka. Ah, ah. Just like that. Eh.
Yes.
Eh, baada ya hapo mtaenda mtataka. Sasa mimi niko nauliza. Bado unataka? Maana wengine mshafunga mahesabu. Nauliza kuna watu bado mna mzigo dukani? Before the year ends.
Yes.
Huo mzigo unaisha kwa jina la Yesu.
Amen.
Huyo Yesu anene na mema.
Yes.
Na anene huo mzigo utoke.
Amen.
Tunautoa huo mzigo saa hii.
Amen.
Wateja wake na wapatikane.
Amen.
Nasema na wapatikane.
Amen.
Nasema na wapatikane.
Amen.
Nasema na wapatikane.
Amen.
Kama unaamini kama mimi sema amina.
Amen.
Anasema you are on time God.
Yes.
You are never too late.
Yes.
You never give up.
Yes.
Nothing is too far from God with you.
Yes.
Swala kwamba it is gone. Not with you God.
Yes.
Not with you God.
Yes.
Walishamzika Lazaro wakajua wamemalizana.
Yes.
Yesu akamwambia mlipoishia nyinyi mimi ndo naanza.
Amen.
Naomba niseme mlipoishia nyinyi ameniambia nikwambie yeye ndo anaanza.
Amen.
Receive your health.
Receive
back your health. Receive back your joy.
Receive
back your strength.
Receive
back your miracle.
I
just want to ask you. I'm sent by your father and your dad is asking, do you still need that joy? I'm just asking. I'm asking you, my sister, your dad has sent me. I'm just sent by your dad to ask you, do you still need that office? Your dad is asking. Your dad is asking. Maybe you forgot who I am. Your dad is asking. You forgot who I am.
Yes.
Anaitwa Alpha and Omega. He is present in the beginning and he is present in the end.
Yes.
He's there. He's here.
Amen.
Within these 9 days,
yes,
he's Omega.
Amen.
May Omega show up.
Amen.
Sema Baba na nione nguvu ya Omega.
Baba na nione nguvu ya Omega.
Asante kwa Alpha.
Asante kwa Alpha.
Imetembea na mimi mwanzo wa mwaka.
Imetembea na mimi mwanzo wa mwaka.
Sasa niko mwishoni. Show me the Omega God.
Show me the Omega God.
Nasikia raha nasikia raha yani vitu vinavyoachiliwa kwenye ulimwengu wa roho. Do you know malaika wenyewe wakienda kutupambania vitu hawaendi na mapanga na mabunduki,
yes,
na mavisu. Malaika waenda na vitu viwili tu, waenda na damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda.
Yes.
Now listen to this, my boy. The Bible says there was war in heaven. Kulikuwa na vita mbinguni. Iblis na malaika wake, ile joka, akapigana na Mikaeli na malaika wake. Biblia inasema wala hawakushinda na mahali pao hapakuonekana. And then anakuja kutuelezea how did they win it. Anasema hivi, now kina nani? Malaika wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. If angels can use the blood,
yes.
If angels,
yes,
can use the blood to fight,
yes.
If angels,
yes,
can use the blood to fight,
yes.
The weapon is not changing. The weapons are the same.
Yes.
The weapon are still the same.
Yes.
So this tells you, yeah, devil runs away, yeah, only when he sees two things.
Yes.
The blood and the word. Yeah. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywa. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama inavyotimizwa mbinguni. Utupe leo mkate, 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 mkate. Okay. So the bread means the word. That's why ukiwa umeomba na umepigana vita, umechoka na mwili wako ni dhaifu na unajiona huwezi kuendelea, waambie ndugu zako, nileteeni mkate, nileteeni divai. That's the last weapon.
Yes.
Lawyer, I know you know that compensation is an order from the court. It's not a discussion. It's an order. It's an order. It's a command. You have to pay this one. And there are consequences of not paying it.
Yes.
In the name of Jesus.
Yes.
When the blood is released.
Yes.
Damu imeshachiliwa.
Yes.
Sisi hatusubiri kafara. Yes. Si kafara yetu alishatolewa.
Yes.
Yesu Kristo.
Amen.
Damu yake ilishamwagwa.
Amen.
Chochote kilichotufanya tumechelewa.
Yes.
Hizi siku tisa.
Amen.
Let me tell you things from the reference of the Bible. Kuna maeneo ambayo Mungu aliagiza watu wapate kitu kwa muda fulani, alafu muda ukaongezeka. Hawakupata in exactly time. Why? Because kuna vitu vilifanyika, haki za wale watu zikanyang'anywa. Leo Mungu amekufungua akili.
Yes.
Na wana ngaja nikukuuliza, sawa, tunakubali Irene, muda umeenda. Lakini Yesu akuulizi muda umeenda, hajaeleza, anasema unataka?
I love the way the way Jesus asks questions. There was a day, Yesu, anatembea mtaani, alafu siku moja akapita kwenye birika la Bethsaida, kamkuta mwana amelala pale, miaka 38, hawezi. Yesu akamuuliza, umekaa hapa kwa muda gani? Yesu aliuliza swali hivi, unataka kuwa mzima? Sasa Yesu anauliza ile frame bado unaitaka? Sio kama mdo umeenda. Wewe unajua mdo umeenda? Sasa siku hizi tisa utafanya nini? Siku hizi hata ofisi yenyewe imefungwa. Bodi haiwezi kukaa. Do you hear questions of Jesus? He doesn't ask, is it possible? Unataka? Do you still want that job?
Yes.
Do you still want that office?
Yes.
I'm asking, do you still want that tender?
Yes.
Chukua mama. Do you know what Jesus? And you mark that. Atakuja kushuhudia hapa sasa nilipiga kelele peke yangu. Do you know what the Bible says? Mungu akamwambia Musa, waambie wakatake. Hivi amesema wakaombe? Sema nataka ile kazi. Nataka ile ofisi. Na wataka wale watu. Sema unachotaka. Sema unachotaka. Sasa leo naomba kikombe hapo. Leo tutafanya kama ushirikina. Watajua wenyewe. Unaangalia kikombe namna hii. Ama sema hivi, kwa damu hii nataka.
Yes.
Nataka afya yangu. Nimesema uombe. Unajua changamoto yako utaanza hivi, baba naomba unisaidie. Leo hakuna naomba. Mgeukie na kwambie tuko nje ya muda rafiki. Tuko nje ya muda. Nataka nafasi mpya. Nataka cheo kile nakitaka. Naitaka ile afya yangu, naitaka. Nataka amani yangu, nataka watu wangu. Kuna watu walikuwa wangu, shetani mshenzi akawachukua. Nataka, nataka warudishwe. Nataka, kuna wateja walikuwa wangu, shetani mpumbavu kabisa akawachukua. Nataka.
Yes.
Na for you to prove,
yes,
that Jesus is true and his blood is true, I tell you in the name of Jesus.
Yes.
Within 9, as a matter of fact, ninavyoendelea kuongea nasikia kama zimepungua. 9 nyingi.
Yes.
9 nyingi.
Yes.
9 nyingi. Bwana 7.
Amen.
Hizi mbili za mwisho wa mwaka.
Yes.
Tuwepo tu pale leaders Jumatatu tunapangapanga vitu.
Yes.
Jumanne tunapangapanga vitu.
Yes.
Na kupokea wenzetu wa mkoani.
Yes.
Monday and Tuesday tunazitoa. Mungu ni mkali. Anasema hivi, kawaambie wakatake. Sio wakaombe, sio wakaazime. Wakatake. Hizi siku 9. Umeelewa? Bwana umeelewa? Hivi ni 9 6? Hizi siku 6. Paka Jumamosi. Nikutaka. Ukiomba shauri yako. Maombi ya kesho. Ni Bwana tunataka. Nataka. 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 Yesu hata hivyo kutoka kwa mgonjwa alimuuliza, "Je, wataka kuwa mzima? Wataka?" Aya, kuna mwingine akamwambia Yesu hivi alipokutana na mkoma. Mkoma akamwambia hivi, "Unataka kutakasika?" Akamwambia, "Bwana,
ukitaka unaweza kunitakasa. Yesu anambia nataka takasika.
Yesu anasema anataka, chukua hiyo kazi.
Yes.
Ametaka akupe hiyo biashara, chukua.
Na chukua.
Nikutaka. Nikutaka. Mungu tutamuomba rehema tu. Yaani huu mwezi.
Hizi.
Wewe umetaka umepewa. That moment. That moment of your lifetime as a pastor. When you know you did a good work 2024.
Yes.
I have no regret.
Yes.
I have no any sorrow in my heart.
Yes.
As for me, najua washirika wangu hawanidai. All I know, I have given all I could.
Yes.
This year, yaliyosalia.
Yes.
Tumeapa siku ngapi? 6. Na damu ya Yesu itatusaidia kupush.
Amen.
Tell me. As for me hapa mwenzenu, 2024 sipo. I'm already the year is already. Unga inachelewa. Achelewa. Ndio maana unaona? Yaani nimejiona tu sina ujumbe wote wa kuhubiri Jumapili ijayo. Jumbe zangu zinaishia leo. Kesho nikija hapa nikusema tu baba nataka. Nataka mwanangu apewe ile gari nataka.
Yes.
Hivyo hivyo unajua Desemba hii itakuwa na vitu vya ukichaa vingi. Mimi nakushauri. Hata kama unataka kusafiri nje ya nchi.
Yes.
Mimi nakushauri. Vumilia kesho tu. Safiri basi Jumanne. Yaani ruhusu tu ulale na ili wingu uamke nalo. Kama umeshakata tiketi ya ndege hamna shida, itakukuta huko huko ndani ya ndege. But make sure no matter where you are going, tarehe 29 uko hapa. Lini? Mgeukie jenye yako, ambie piti kasema tarehe 29, sasa wewe njoo 30. Nimekuambia kule kwenu wakikuuliza unawaambiaje? Niambia mimi ni mzee wa kanisa. Ni zamu yangu kuhubiri sadaka. Naenda kupamba madhabahu. Hallelujah. It's very important at least 2 days of the last days you are, yani usio na production nyingi. Siku zile mbili za mwishoni zile. You are home, ukitoka kidogo labda umeenda umekuja leaders pale. Umeomba na washikaji wadau nini wana mashosti umepiga piga nao story pale. Yaani zile siku mbili zile Jumatatu na Jumanne they are good when you are calm. Unatafakari vitu vyako vizuri nini na nini. Umeelewa? Unaendelea kuhesabu hesabu hela zako nini. Yaani katika wachungaji ambao hawana regret 2024 is me. Yeah. Yaani ninaamini watu wa Mungu, ninaamini ukienda YouTube ya Pastor Tony, ukienda kwenye Instagram na kila mahali, you will see how God has helped us working this year.
Yes.
We worked. Neema ya Mungu imetusaidia and we worked.
Yes.
Katikati ya mvua, katikati ya jua.
Yes.
Tulilihubiri jina la Bwana.
Amen.
Kwa nini tusifurahie mwisho wa mwaka?
Yeah.
Ndio maana ukaujumbe haka nimekawekea mtego. Ili na mimi nimtege Mungu. Niambia Mungu nataka. Kuna kitu nataka. Baba nimekutumikia sana. Mwaka 2024. Hapo najaribu kugusa kitambi kama kipa. Yesu Kristo uturehemu. Au niseme na mimi nataka. Vitambi mkionavyo nini inatosha. So tarehe 29 hizi zitakuwa ni kadi zetu za partnership. If you are a partner, this is how international we are. Muulize yako, are you invited?
I am invited.
So these are our partnership cards. Sijajua kama ziko pale nje tayari au zitaanza kupatikana tomorrow. Tomorrow. Okay, kesho jioni baada ya ibada kadi zote za partnership zitakuwa zikupatikana kwa sababu partnership conference ni Ijumaa. Kwa hiyo kama uko nje ya mkoa wa Dar es Salaam na uko nje ya Tanzania, make sure unakuepo siku ya Ijumaa kwa ajili ya kuchukua hii. Na kama wewe uko nje tutakutunzia kadi yako. If you are a partner, I think kesho ndio mtatangaza utaratibu wa kuzipata. Kesho maelezo yetu tutatoa. Okay, baada ya kesho, na kama utakuepo kesho, sikiliza online ili kupata utaratibu wa kuzipata kadi if you are a partner. Nafikiri wa partners wote wana group, you will be informed on how to get this. Because it's going to be special, so you must have this if you're a partner. It's very important. You must have it. It's going to be really, really special. It's going to be really special. I mean it. It's going to be really special. A lot of surprises.
Yes.
Okay. So we want you to make sure you get this. We have things. We will show you when we meet on Friday night. So ilikuwa tufanye Alhamisi na Ijumaa, lakini tutakutana tu Ijumaa usiku kuamkia Jumamosi. Kutakuwa na debe hapa, kutakuwa na disco la Yesu.
Amen.
Kutakuwa na chakula, kutakuwa na music. Najua mimi nitakuwa nikishindana na mchungaji kucheza. Alafu atakayeshinda atapewa hela. We will have fun. And we will make sure watesi wetu wanakasirika.
Yes.
Na nikwambie tu, nikupe tu ushauri, 2025 hakikisha kuna mtu namuudhi.
Yes.
Si kuna mtu atakaye wewe uendelee.
Yes.
Mkere.
Amen.
2025 na kuomba usiwe na hela ndogo.
Amen.
Mimi kama mchungaji wako na kusihi, have big what?
Money.
Make money. Mzee mringi, make money. Yani kila ukiomba maombi yako, baba nataka hela.
Yes.
Na namuomba Mungu akupe akili na macho ya kuziona fursa.
Yes.
Alafu nikuombe ombi jingine la ajabu.
Yes.
Mungu akupe akili akupe neema ya kuonekana.
Amen.
Watu waseme hivi, mimi nitafanya kazi na wewe.
Amen.
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 Si ndio useme amina sasa?
Amen.
All right, chukua sadaka yako. Kama uko hapa na hujampa Yesu maisha yako, leo ni siku ya ibada ya mwisho, Jumapili ya mwisho ya mwaka huu. Hiyo damu ya Yesu inayosema inanena mema, inatakiwa inene kwako kwanza kabla ijanena juu ya vitu vyako. Mwambie jirani yako, damu ya Yesu inanena kwako kwanza kabla haijanena kwenye vitu vyako. So if you are here and you have not given your life to Jesus, njoo mbele tuombe pamoja. Kama unavyoona, sisi ni watu wenye raha. Wokovu kwetu sisi sio mzigo, wokovu kwetu ni shangwe. Come on my sister, you are coming? Come. Piga Yesu makofi. Karibu my brother. Shangilie Yesu wakati watu wanakuja. Hongera mama yangu. Hongera sana. Mungu akubariki. Acha ushirikina, piga makofi wakati unakuja kuokoka. Sema kwa jina la Yesu.
Kwa damu ya Yesu.
Ninatengwa.
Ninatengwa.
So please, if you are here and you have not given your life to Jesus. Kama uko hapa na maisha yako hujamkabidhi Yesu, naomba uje. Naomba uje. You never know whom they have prepared what. Tanyweshwa kitu, mtaambiwa mle kitu, mtafanyishwa vitu. And then you are gone. Never take it for granted. If you are here and you have not given your life to Jesus, hatufanyi kwa mazoea. Paka kule nje kama uko na hujampa Yesu maisha yako. Especially those who are planning to travel and you know you have not given your life to Jesus. Una haja ya kumwonea haya mtu yoyote. Come to Jesus. Anakujua yeye vizuri kuliko watu wanavyokujua. Choko Yesu. Sema Bwana Yesu.
Bwana Yesu.
Leo hii nimekuja kwako
ili wewe uwe Bwana
na mwokozi wa maisha yangu.
Kuanzia leo hii
Yesu
Yesu.
Ingia ndani yangu.
Ingia ndani yangu.
Uyatawale maisha yangu.
Uyatawale maisha yangu.
Yesu.
Yesu.
Ingia ndani yangu.
Ingia ndani yangu.
Uwe Bwana mwokozi wa maisha yangu.
Uwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu.
Ninatamka ya kuwa.
Ninatamka ya kuwa.
Kuanzia leo.
Kuanzia leo.
Maisha yangu hayatakuwa kama yalivyokuwa.
Maisha yangu hayatakuwa kama yalivyokuwa.
Mimi nitakuwa ndani yako.
Mimi nitakuwa ndani
yako. Na wewe utakuwa ndani yangu.
Na wewe utakuwa ndani yangu.
Katika jina la Yesu.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Amen.
Baba nakushukuru kwa neema yako, asante kwa upendeleo wako na fadhili zako. Usiwapungukie watoto wako kamwe. Katika jina la Yesu. Ukawe Bwana kwao na mwokozi wa maisha yao. Utunze mioyo yao na maisha yao katika jina la Yesu. Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp, na Mungu atakubariki sana.